Singa mukama nyamba no techusa ne tusigala babiringa bwetweronda ebigwa tebiraze ne tubisotinga osanga nange gembala tebiri kendera ninawe kaseke na soda sabuluna kululi cha watero tukanga tulikalingiro soketi na chaja akabuka denka nyanyane mvunya uno gwenku wateguli kendera usabo kumeto chukalwa mbera mbera
Mumutima gwange walalira teri mulala gwe nkulembeza yagala munze tulijjusa abalala basumbuye tobesiga ndi wakuwa beninda okula kanti gwe gwenina nze sijja kukiriza warasta kwediza
mumutima gwange walalira.
Love is a dream, don't you go. But Juliet in Romeo. In a message ku radio. Sabo to me in Zaliko.
Oli chamu wendo mubula mubange. Oli pesa kuluko irange. Oku kwa galam ni mubange. Aron bitse ya kubi.